tosika tu par polites. Inti miziki bay ni kwala, 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 kwala. Anambia neka watro janti, nito olisha usike. Nisike ora lanti, mana wamu uvenda mashaka. Mama kojo ni beshalira, zitonda zangu neka tapara, koni beshalira.